Ole gang. Wally Dan, attitude na Malaysia round one.
We watch out.
Sit back, relax, fam.
We watch out.
Nico Nambidi on this.
Ah, yeah.
Kamba boy, ha, basi get him.
Yeah, young bolona Mr. Rosariza Goro. Right left me na kata ni na makaliza Zoro. Bado niko kwa stereo tangu nikiwa mono. Wako chekechea bado ile design ya lamba lolo.
Yeah.
Mistari bado mobs iko kwa wingi kaza tiger. Hitting at the game I'm trying to turn to my Ida. Utamu ndo inazidi mi ya sali never Biggie G. Mark Mendel sing a Buddha never BGV. Na niko ndani ndani checky libido. She call me for M-Pesa, why she need it though? And she know I be working like the new guy. About to get the money like a Ruby, like Mui guy. Humble nigga with the future over big spender. Small voice, I be chasing on a big tender. You've never seen a beat bender. Look at the dancer to my melodies, I be feeling like my chick's anger. Nunizia carry powder, pandi see a ladder. Now I'm gonna need my pishi, ya kijana toka tala. Shout out to Nairobi, yeah, I'm all about the guala. Wanna chuki tuki toko, si was kiza ni mafala. King kaka, kamba boy, kamba boy, king kaka. Chunga vlo na bonga, kuina mwaki mwingi huu mwaki.
Okay.
If I was you, I would surrender no mollies. Hini la kombinoma ya blackina Chuck Norris.
Yeah. Nikona bars on bars, mali bazenga wanalewa. Nikona bars on bars,
bazenga umelewa.
Niko front page your pals, minko pull out your phobes. Third and cars, minko first class on board. Niko, niko, niko tripping maju. Wow, wako wako ego tripping kagu. Miss your mali mo English, but nangalia koma. Vile naitaka mtakula, round him takonda. Nabadilisha lines kama mfungwa wakamite. Mina peana mwogo wepeana kamite. Nilikuwa bad on the move and these are saini ko backstage wana. Chuki wako nayo inonegana iko shida. Bado na keep it real come to you wa echo diga. Our tabloids awajai kuwa write about me. Ata sazile wana write about me. Mademo na mwaga mate wapewe beat wafai. Sano mishno kwenta techno pewe kiti wakai. I guess it gets tough. Amindo mwenye nyumba nyindo 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 guest up. Na wapiga dental ngumi kumi kwa mdomo. King presidential Rolex kumi kwa mkono. Drake kwa stereo, Jizzy na Minio.
Started from the zeros, I say now we millions.
Coming for all of you. Kwani mtadu, wakijificha tunafunua vile team ya lidu. Tona kwa sura zao, alama ni black and blue. Kwa hayo machache tu, mguma crutches tu. Mama kende kwa street zile my son was the breadwinner. Ni wacheta ka 10 plus, ite buy dinner. Tweni zonjugu VIP misili puangu in peanuts. Mimo nye madare, I say nilisha cheese. Ini the last 5 kwa jaro vile mna ujinga. Fake sana, simuwa mie uchina. Jutiki kutana kuna moja atachinjwa. Ata mtuwe ae kwa pati pati ya mwezi mpata pata. Mindo nilibadishwa kili uko Kenyatta.